uyashota ulomeni wethu uyashota ezibhedlela ushoti kumbilo mjolo uyashota ezibhedlela ushoti wadilo mjolo uyashota ezibhedlela ulomeni asibulala umjolo kodwa ulomeni asibulala umjolo
Bakuthanda bakhethe bakblock Uthole omunye bajike bakstock Bakhula inhliziyo they don't care Kodwa bakhulume kabi they not fair Maningi amacala siwaqula Ngampela kuyacaca lo mjolo uyahlula Sometimes it's no phuza kakhulu Iy'nkinga zomjolo zisake kakhulu
Usedlula umjolo suyekela Okungcono suyeka umjolo Usedlula umjolo suyekela Okungcono suyeka umjolo Uyashota uhulumeni wethu Uyashota ezibhedlela Ukushoti kumbi lo mjolo Uyashota ezibhedlela Ukushoti wadi lo mjolo Uyashota ezibhedlela Uhulumeni asibulala umjolo Kodwa uhulumeni asibulala umjolo Uhulumeni asibulala umjolo Kodwa uhulumeni asibulala umjolo Uhulumeni asibulala umjolo Kodwa uhulumeni asibulala umjolo
Awusabo babo babo ayindaba zomjolo Zayiphula inhliziyo lento leli sifo Ngagula 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 Cinga ngomjolo ngavele ngajula Bafika le ngoma ngayigula Ngizama ukuhila From the upbring mama ngayidinga ibring Inhliziyo yami ayipulile Awu imanxeba nxeba Inhliziyo yami ayipulile Uyashota ulomeni wethu Uyashota ezibhedlela Ushoti kumbilo mjolo Uyashota ezibhedlela Ushoti wadilo mjolo Uyashota ezibhedlela Ulumeni asibulala umjolo Kodwa ulumeni asibulala umjolo 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 Ulumeni asibulala umjolo